unanitesa, we unanitesa. Mark me, medali classic.
Sherry music.
We unanitesa, kisa mapenzi ya tisinaga pesa. Mwanzi unajituma, iluto shweke kidogo unacholeta.
Mona dharau, mona kijicho, aduna pichiriza. Inauma moyo, inaliza ropo, ya nina huzunisha.
Mwanzio nimekonda stress, nata kuombea jobless. Hata kama niko jobless, haki ya yamno tamanless.
Mibaki bila bila, pakupara mi, mamama sitamia. Amisiumadia, bako mefamilia, na sito wachia. Manoko wakisema, bako nimejisikia.
Baby ninauliza, why, baby? Muna umeniacha, why, baby? Umeniacha peke, why?
Mimi kusubiria, kini acha taumia. Hivyo menitoka, sija nikachoka, mie kusubiria. Mana nimechoka, nikusubiria, kini acha taumia. Hivyo menitoka, sija nikachoka, mie kusubiria.
Hey, love, love, ina miss love yako. Wanani taka taka, nami na wapuzia. Mina kutaka taka, ulichubani mami, moyo wangu tatulia. Wangi wadadada, nani taka taka, nami na wapuzia. Mina kutaka taka, ulichubani mami, moyo wangu tatulia.
Yes.